Mada shaim le Yaakov,
ha'altilu abdi Yaakov,
u'chara shaim be Yaakov,
ha'altilu abdi Yaakov,
u'ala shaim be Yaakov,
ha'altilu abdi Yaakov,
u'rach koichov mi Yaakov,
ha'altilu abdi Yaakov,
Amulim Yashai Shakon
Altino Abdi Yakon
Veyai Nini Yakon
Altino Abdi Yakon
Zechoi Chais Leyakon
Altino Abdi Yakon
Echad Shiyos Yakon
Altino Abdi Yakon
Yaakov, 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 Yaakov,